U-Ezra 1 verse 1.
Ngonyaka wokuqala kaKoresi inkosi yasePheresiya, ukuba kufezeke izwi kaJehova ngomlomo kaJeremiya, uJehova wavusa umoya kaKoresi inkosi yasePheresiya ukuba amemezele embusweni wakhe wonke alobe futhi ngokuthi. Verse 2. Usho kanje uKoresi inkosi yasePheresiya uthi, Jehova uNkulunkulu wezulu unginikile yonke imibuso yomhlaba, ungiyalile ukumakhela indlu eJerusalema lakwaJuda. Verse 3. Noma ngumuphi phakathi kwenu kubo bonke abantu bakhe, uNkulunkulu wakhe makabe naye, akhuphukele eJerusalema lakwaJuda, akhe indlu kaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli, yena onguNkulunkulu waseJerusalema. Verse 4. Bonke abaseleyo, nakuziphi izindawo lapho begogobele khona, mabasizwe ngabantu bendawo yabo ngesiliva, nangegolide, nangempahla, nangezinkomo kanye nemnikelo wesihle wendlu kaNkulunkulu eseJerusalema. Verse 5. Kwase kusuka izinhloko zawoyise bakwaJuda, noBenjamini, abaPriest namaLevi, bonke abomoya wabo uNkulunkulu ayewuvusile ukuba bakhuphuke bakhe indlu kaJehova eJerusalema. Verse 6. Bonke ababazungezayo basekela izandla zabo ngezitsha zesiliva, nangegolide, nangempahla, nangezinkomo, nangamagugu, kanye nakho konke okwanikela ngakho ngenhliziyo. Verse 7. UKoresi inkosi wakhipha izinto zendlu kaJehova uNebukadnezar ayezikhiphile eJerusalema wazibeka endlini yawo onkulunkulu bakhe. Verse 8. Yebo, zona uKoresi inkosi yasePheresiya wazikhipha ngesandla sikaMithiredati umphathisikhwama, wazibalela kuSheshebasarayi isikhulu sakwaJuda. Verse 9. Nanku umumo wazo, izingqwembe ezingamashumi amathathu zegolide nezingqwembe eziyinkulungwane zesiliva nawomesa abangamashumi amabini esishiyagalolunye. Verse 10. Nezindebe engamashumi amathathu zegolide nezindebe zesiliva zohlobo lwesibili ezingamakhulu amane neshumi nezinye izitsha eziyinkulungwane. Verse 11. Zonke izitsha zegolide nezesiliva zaziyizinkulungwane eziyisihlanu namakhulu amane. Zonke lezo uSheshebasari wazikhuphula ekukhushulweni kwabathunjwa eBhabheli ukuya eJerusalema.
U-Ezra 2 verse 1.
Nampa abantwana bezwe abakhuphuka ekuthunjeni kwababethunjwe bayiswa eBhabheli nguNebukadnezari inkosi yaseBhabheli. Babuyela eJerusalema nakwaJuda kwaba yilowo nalowo emzini wakubo. Verse 2.
Bafika noZerubabele, noJeshua, noNehemiya, noSeraya, noRehelaya, noMoridekayi, noBilishani, noMisipari, noBikivayi, noRehumi, noBahana. Umumo wamadoda abantu bakwa-Israyeli nangu.
Verse 3. Abantwana bakaPharosi, izinkulungwane ezimbili nekhulu namashumi ayisikhombisa nambili. Verse 4. Abantwana bakaShefathiya, ngamakhulu amathathu namashumi ayisikhombisa nambili. Verse 5. Abantwana bakaAra, ngamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nanhlanu. Verse 6. Abantwana bakaBhahadi Mowabi, babantwana bakaJeshua noJowabe, izinkulungwane ezimbili namakhulu ayisishiyagalombili neshumi nambili. Verse 7. Abantwana baka-Elamu, yinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nane. Verse 8. Abantwana bakaZathu, ngamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi amane nanhlanu. Verse 9. Abantwana bakaZakayi, ngamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha. Verse 10. Abantwana bakaBani, ngamakhulu ayisithupha namashumi amane nambili. Verse 11. Abantwana bakaBebayi, ngamakhulu ayisithupha namashumi amabili nantathu. Verse 12. Abantwana baka-Azigadi, yinkulungwane namakhulu amabili namashumi amabili nambili. Verse 13. Abantwana baka-Adonikamu, ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha. Verse 14. Abantwana baka-Bigivayi, yizinkulungwane ezimbili namashumi ayisihlanu nesithupha. Verse 15. Abantwana baka-Adini, ngamakhulu amane amashumi ayisihlanu nane. Verse 16. Abantwana baka-Atheri kaHezekiya ngamashumi ayishiyagalolunye nesishiyagalombili. Verse 17. Abantwana baka-Besayi ngamakhulu amathathu namashumi amabili nantathu. Verse 18. Abantwana baka-Jora yikhulu neshumi nambili. Verse 19. Abantwana baka-Hashumi ngamakhulu amabili namashumi amabili nantathu. Verse 20. Abantwana baka-Gibayi ngamashumi ayishiyagalolunye nanhlanu. Verse 21. Abantwana base-Bethlehema yikhulu namashumi amabili nantathu. Verse 22. Amadoda ase-Netofa ngamashumi ayisihlanu nesithupha. Verse 23. Amadoda ase-Anathoti yikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili. Verse 24. Abantwana base-Azemaveti ngamashumi amane nambili. Verse 25. Abantwana base-Kiriyati Arimi nase-Kefira nase-Beyeroti ngamakhulu ayisikhombisa namashumi amane nantathu. Verse 26. Abantwana base-Rama nase-Geba ngamakhulu ayisithupha namashumi amabili nanye. Verse 27. Amadoda ase-Mikimasi yikhulu namashumi amabili nambili. Verse 28. Amadoda ase-Bhetele nase-Ayi ngamakhulu amabili namashumi amabili nantathu. Verse 29. Abantwana base-Nebo ngamashumi ayisihlanu nambili. Verse 30. Abantwana base-Magibishi yikhulu namashumi ayisihlanu nesithupha. Verse 31. Abantwana baka-Elamu omunye inkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nane. Verse 32. Abantwana baka-Harimi ngamakhulu amathathu namashumi amabili. Verse 33. Abantwana base-Lodi nase-Hadidi nase-Ono ngamakhulu ayisikhombisa namashumi amabili nanhlanu. Verse 34. Abantwana base-Jericho ngamakhulu amathathu namashumi amane nanhlanu. Verse 35. Abantwana base-Senawa yizinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha namashumi amathathu. Verse 36. Abapristi abantwana bakwa-Jedaya bendlu kaJeshua ngamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nantathu. Verse 37. Abantwana baka-Imeri yinkulungwane namashumi ayisihlanu nambili. Verse 38. Abantwana baka-Phashuri yinkulungwane namakhulu amabili namashumi amane nesikhombisa. Verse 39. Abantwana baka-Harimi yinkulungwane yeshumi nesikhombisa. Verse 40. AmaLevi abantwana baka-Jeshua noKadimiyeli babantwana baka-Hodaviya ngamashumi ayisikhombisa nane. Verse 41. Abahlabeleli abantwana baka-Asafa yikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili. Verse 42. Abantwana babalindisango abantwana baka-Shalumi nabantwana baka-Atheri nabantwana baka-Talimoni nabantwana baka-Akubi nabantwana baka-Hatita nabantwana bakwa-Shobayi bonke beyikhulu namashumi amathathu nesishiyagalolunye. Verse 43. AmaNethini ngabantwana kwa-Siha nabantwana baka Hasufa nabantwana baka-Thabawoti. Verse 44. Nabantwana baka-Kerosi nabantwana baka-Siyaha nabantwana baka-Paduni. Verse 45. Nabantwana baka-Lebana nabantwana baka-Hagaba nabantwana baka-Akubi. Verse 46. Nabantwana baka-Hagabi nabantwana baka-Shamulayi nabantwana baka-Hanani. Verse 47. Nabantwana baka-Gideri nabantwana baka-Gahari nabantwana baka-Rewaya. Verse 48. Nabantwana baka-Risina nabantwana baka-Nekoda nabantwana baka-Gazamu. Verse 49. Nabantwana baka-Uza nabantwana baka-Paseya nabantwana baka-Besayi. Verse 50. Nabantwana baka-Asina nabantwana baka-Mehuni nabantwana baka-Nefisimi. Verse 51. Nabantwana baka-Bikibuki nabantwana baka-Hakufa nabantwana baka-Harihuri. verse 52 nabantwana baka Basiluthi nabantwana baka Mehida nabantwana baka Harisha verse 53 nabantwana baka Barikosi nabantwana baka Sisera nabantwana baka Thema verse 54 nabantwana baka Nesiya nabantwana baka Hatifa verse 55 abantwana bezincewu zika Solomon ngabantwana baka Sothayi nabantwana baka Hasofereti nabantwana baka Peruda verse 56 nabantwana baka Tahala nabantwana baka Darikoni nabantwana baka Gideli verse 57 nabantwana baka Shefatia nabantwana baka Hatili nabantwana baka Pokereti Hasebarimi nabantwana baka Ami verse 58 onke amanethina nabantwana bezincwezi kaSolomoni babengamakhulu amathathu namashumi ayishagalolunye nambili. Verse 59 nampa bakhuphuka eTheli Mela naseTheli Harisha naseKerubi naseAdani naseImeri kepha babengenakusho izindlu zayoyiso nozalo lwabo kuba babengabakwa-Israyeli yini. Verse 60 ngabantwana bakaDelaya nabantwana baka Tobhiya nabantwana bakwa Nekoda bengamakhulu ayisithupha namashumi ayisihlanu nambili. Verse 61 abantwana babapriesti ngabantwana baka Habaya nabantwana baka Hakosi nabantwana baka Barizilayi owathatha umfazi madodakazini ka Barizilayi wakwa Gileyadi wabizwa ngegama lawo. Verse 62 labo bafuna ukubhala kwabo phakathi kwababhaliweyo ngezizukulwane kepha kabafunyanwanga ngalokho bakhishwa ebupristini kwathiwa bangcolile. Verse 63 umbusi washo kubo kuba bangadli okungcwelengcwele kuze kuvele umpristi one-Urim neThumimi. Verse 64 lonke ibandla selihlangene lalizinkulungwane engamashumi amane nambili namakhulu amathathu namashumi ayisithupha. Verse 65 ngaphandle kwezinceku zabo nezincekwa zabo ezaziyizinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa babenabahlabeleli besilisa nabesifazane abangamakhulu amabili. Verse 66 amahashe abo ayengamakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu nesithupha iminyuzi yabo yayingamakhulu amabili namashumi amane nanhlanu. Verse 67 amakamela abo ayengamakhulu amane namashumi amathathu nanhlanu izimbongolo zaziyinkulungwane eziyisithupha namakhulu ayisikhombisa namashumi amabili. Verse 68 ezinye izinhloko zawoyise ekufikeni kwazo endlini kaJehova eseJerusalema zanikelela ngenhliziyo indlu kaNkulunkulu kuba imiswe endaweni yayo. Verse 69 zanikelela isikhwama somsebenzi njengokwamandla azo amadarike ayizinkulungwane engamashumi ayisithupha nanye egolide namamane ayizinkulungwane ezisihlanu esiva nezambatho zabapristi eziyikhulu. Verse 70 base behlala abapriesti namalevi nabanye abantu abathile nabahlabeleli nabalindisango namanethina emizini yabo bonke abakwa-Israyeli emizini yabo.
U-Ezra 3 verse 1
lapho esisondela inyanga yesikhombisa abantwana bakwa-Israyeli besemizini abantu babuthana eJerusalema njengomuntu munye. Verse 2 kwase kusuka uJeshua indodana kaJosadaki nabafowabo abapristi noZerubabeli indodana kaSheyalithiyeli nabafowabo bakha i-altari likaNkulunkulu ka-Israyeli ukuba banikele ngeminikelo yokushiswa phezu kwalo njengokulotshiweyo emthethweni kaMose umuntu kaNkulunkulu. Verse 3 balimisa i-altari endaweni yalo ngokuba babenovalo ngenxa yabantu balawo mazwe banikele ngeminikelo yokushiswa kuJehova phezu kwalo yebo iminikelo yokushiswa ekuseni nakusihlwa. Verse 4 bagcina umkhosi wamadokodo njengokulotshiweyo banikela ngemnikelo yokushiswa imihla ngemihla ngomumo njengomthetho nanjengosiyalezo sezinsuku ngezinsuku. Verse 5. Nangasemumva umnikelo oshiswa imihla yonke nokwethwasa kwenyanga nemikhosi yonke emisiweyo kaJehova yayingcwelisiwe neyabo bonke abanikela ngenhliziyo ngemnikelo esihle kuJehova. Verse 6. Ngosuku lokuqala lwenyanga esikhombisa baqala ukunikela ngemnikelo yokushiswa kuJehova. Kepha isisekelo sethempeli sasingakabekwa. Verse 7. Banika nababazi bamatshe imali kanye nababazi bemithi banika amasidoni nabasethile ukudla nokuphuza namafutha ukuba balande imsedari eLibanoni. Bayise elwandle eJopa ngemvume kaKoresi inkosi yasePheresiya kubo. Verse 8.
Unyaka wesibili wokufika kwabo endlini kaNkulunkulu eJerusalema ngenyanga yesibili uZerubabele indodana kaShealitiyeli noJeshua indodana kaJosadaki nensali yabafowabo abapristi namaLevi nabo bonke abafike eJerusalema bevela ekuthunjweni baqala ukumisa amaLevi kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu ukuba babonise umsebenzi wendlu kaJehova.
Verse 9. Basebema uJeshua namadodana akhe nabafowabo noKadimiyeli namadodana akhe amadodana kaJuda njengomuntu munye ukuba babonise izisebenzi endlini kaJehova kanye namadodana kaHenadadi namadodana awo nabafowabo amaLevi. Verse 10.
Lapha bakhe sebebeka isisekelo sethempeli kaJehova, bamisa abapristi begqokile benamacilongo kanye namaLevi, amadodana ka-Asafa enamabhali ukuba badumise uJehova njengehlelo likaDavide inkosi yakwa-Israyeli.
Verse 11. Baphendulana ngokumdumisa nangokumbonga uJehova bathi, ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade phezu kwa-Israyeli. Bonke abantu bakhamluka ngokukhamluka okukhulu ekumdumiseni kwabo Jehova ngokuba isisekelo sendlu kaJehova sase sibekiwe. Verse 12. Abaningi babaphristi namaLevi nezinhloko zawoyisa abadala ababeyibonile indlu kuqala bakhala ngezwi likhulu ekubekweni kwesisekelo saleyo ndlu phambi kwamehlo abo. Abaningi bakhamluka ngentokozo. Verse 13. Ngangokuba abantu babengenakwahlukanisa izwi lokukhamluka kwentokozo nezwi lokukhala kwabantu, ngoba abantu bakhamluka ngokukhamluka okukhulu, umsindo wezwakala kude.
U-Ezra 4:1.
Kwathi lapho izitha zakwaJuda nezakwaBhenjamini sezizwile ukuthi abathunjwa bakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ithempeli. Verse 2. Zasondela kuZerubabeli nakuzo izinhloko zawoyise zathi kubo, masakhe nani, ngokuba sifuna uNkulunkulu wenu njengani, sinikele kuye kwasemhleni ka-Esari Hadoni inkosi yase-Asiriya owasikhuphulela lapha. Verse 3. Kepha oZerubabeli noJeshua nensali yezinhloko zawoyise bakwa-Israyeli bathi kuzo, anilandaba nathi yokwakhela uNkulunkulu wethu indlu, kepha thina sodwa siyakumakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli njengokusiyala kwenkosi uKoresi inkosi yasePheresiya. Verse 4. Abantu balelozwe basebedangalisa izandla zabantu bakaJuda babesabisa ekwakheni. Verse 5.
Babaqashela beluleki bashafisa amasu abo zonke izinsuku zikaKoresi inkosi yasePheresiya kwaze kwaba sekubuseni kukaDariyu inkosi yasePheresiya.
Verse 6. Ekubuseni kuka-Ahashiferoshi ekuqaleni kokubusa kwakhe baloba bamangalela abakhileyo kwaJuda naseJerusalema. Verse 7. Emihleni ka-Aritahishashita no-Obhishilamu noMithiredadi noThabayeli nabanye abangani bakhe baloba ku-Aritahishashita inkosi yasePheresiya okulotshwe kwakunjengokulotshwa kwesi-Aramu kwachazwa ngesi-Aramu. Verse 8. uRehuni unqamlajuqu noShimshayi umbhali babhala incwadi enje kuAritahishashita inkosi ngeJerusalema ngokuthi verse 9
uRehumi unqamlajuqu noShimshayi umbhali nabanye abangani babo amadinayi namaAfarisathiki namathiripheli namaAfarisi namaArikhevi nabaseBhabhele namaShushaniki namaDehavi namaElamu
verse 10 nezinye izizwe zathunjwa uOsinaphari omkhulu nodumileyo zahlaliswa emizini waseSamaria nakwelinye phesheya komfula nokuthi nokuthi verse 11 nansi impinda yencwadi abayithuma kuAritahishashita inkosi yokuthi izinceku zakho abantu abaphesheya komfula nokuthi nokuthi verse 12 makwaze enkosini ukuthi abajuda abakhuphuke kuwe sebefikile kithi eJerusalema bayawakha umuzi ohlubukileyo nonengekayo sebeyakuqeda izingange bahlanganise izisekelo verse 13 makwazeke enkosini kalokhu ukuthi uma lo muzi wakhiwa ziqedwe izingange abayikuthela intela nenkokhiso nemali yendlela okuya kulimaza amakhosi ekugcineni verse 14 njengokuba manje sidla usawoti wendlu yenkosi kungasifanele ukuba sibone ihlazo lenkosi ngalokho sithumele sayazisa inkosi verse 15 ukuba kucingwe encwadini yezindaba yawoyihlo uyakufumana encwadini yezindaba wazi ukuthi lo muzi ungumuzi ohlubukayo olimaza amakhosi namazwe nokuthi benzile ukwambuka phakathi kwawo kwasendulo ngalokho lo muzi wachithwa verse 16 siyazi inkosi ukuthi uma lo muzi wakhiwa ziqedwe ezingange zawo ngalokho awusayukuba nesiqhephu phesheya komfula verse 17 inkosi ayisithuma incwadi kuRehumi unqamlajuqu noShimshayi umbhali nabanye abangani babo ababehlala eSamaria nakwelinye phesheya komfula yokuthi ukuthula nokuthi nokuthi verse 18 incwadi nayithuma kuthina ifundwe kahle phambi kwami verse 19 ngayalezwa kwacingwa kufumanisekile ukuthi lo muzi uziphakamisela amakhosi kwasendulo nokuthi ukuhlubuka nokwambuka kwenziwe phakathi kwawo verse 20
kade kwakukhona amakhosi anamandla naphezu kweJerusalema ayebusa lonke elingaphesheya komfula aphiwa intela nenkokhiso nemali yendlela
verse 21 makuyalezwe ukuba labo bantu bathiywe ungakhiwa lowo muzi ngize ngiyaleze mina verse 22 xwayani ukuba ningayekethisi kulokhu ngase kwande ukonakala kulimaza amakhosi na verse 23 lapho impinda incwadi yenkosi uAritahishashita isifundiwe phambi kwawo Rehumi noShimshayi umbhali nabangane babo bashesha baya eJerusalema kubaJuda babathiya ngezikhwepha nangamandla verse 24 wawusuthiyo umsebenzi wendlu kaNkulunkulu eseJerusalema wathi uyakwazi kwaba ngunyaka wesibili wokubusa kukaDariyu inkosi yasePheresiya
uEzra 5 verse 1
abaprofeti uHagayi umprofeti noZakariya indodana kaIdo baprofeta kubaJuda ababekwa kuJuda naseJerusalema ngegama likaNkulunkulu kaIsrayeli owayephezu kwabo.
Verse 2 kwase kusuka uZerubabeli indodana kaShealitiyeli noJeshua indodana kaJosadaki baqala ukwakha indlu kaNkulunkulu eseJerusalema abaprofeti baNkulunkulu babe nabo bebasiza. Verse 3 ngasona leso sikhathi kwafika kubo uThathenayi umbusi phesheya komfula noShethari Bozenayi nabangane babo basho kanje kubo bathi ngubani waniyaleza kwakha lendlu nokuqeda lolugange na. Verse 4 khona sabatshela ukuthi angobani amagama abantu abakha lendlu. Verse 5. Kepha iso likaNkulunkulu wabo laliphezulu kwamalunga abaJuda ababathiyanga ize iye leyo ndaba kuDariyu kubuyisele impendulo ngayo ngencwadi. Verse 6. Nansi impinda incwadi uthathe naye umbusi waphesha komfula noShethari Bozenayi nabangane bakhe ama-Afarisaki ayingaphesha komfula abayithuma kuDariyu inkosi. Verse 7. Bathuma incwadi kuyo kulotshwe kuyo ukuthi kuDariyu inkosi makube ngokuthula konke. Verse 8. Makwazeke enkosini ukuthi saya ezweni lakwaJuda endlini kaNkulunkulu omkhulu eyakhiwe ngamatshe amakhulu. Imithi ifakwe ezindongeni, lo msebenzi uqhubeke ngesineke unempumelelo ezandleni zabo. Verse 9. Sase sibuza kulawo malunga sasho kuwo kanje sathi ngubani owanyaleza ukwakha lendlu nokuqeda lolugange na? Verse 10. Sabuza namagama abo kuba sikwazise sibhale amagama abantu ababe izinhloko zabo. Verse 11. Babuyisela impendulo kithi bathi thina siyizinceku zikaNkulunkulu wezulu nomhlaba. Sakha indlu ekade yakhiwe sekudlule iminyaka eminingi eyakhiwe yinkosi enkulu yakwa-Israyeli yaqedwa. Verse 12. Kepha ngokuba obaba besebemthukuthelisile uNkulunkulu wezulu wabanikela esandleni sikaNebukadinezari inkosi yaseBhabheli umkhaledi owachitha lendlu wabamukisa wabayisa eBhabhele. Verse 13. Kepha ngonyaka wokuqala kaKoresi inkosi yaseBhabheli uKoresi inkosi wakhipha isimemezo sokuba kwakhiwe lendlu kaNkulunkulu. Verse 14. Futhi izitsha zegolide nezesiliva zendlu kaNkulunkulu azikhipha uNebukadinezari ethempelini elaliseJerusalema wazingenisa ethempelini laseBhabheli zona lezo uKoresi inkosi wazikhipha ethempelini laseBhabheli zanikwa omunye ogama lakhe lalinguSheshe Basari owayemenze umbusi. Verse 15. Wathi kuye, thatha lezi zitsha uye uzibeke ethempelini eliseJerusalema indlu kaNkulunkulu yakhiwe endaweni yayo. Verse 16. Wayesefika lo Sheshe Basari wabeka izisekelo zendlu kaNkulunkulu eseJerusalema kusukela kuleso sikhathi kuzobe manje isakhiwa njalo kayikapheli. Verse 17. Ngalokho uma kukuhle enkosini makucingwe endlini yengcebo wenkosi elapho eBhabheli ukuba kunjalo yini ukuthi uKoresi inkosi wakhipha isimemezelo sokuba kwakhiwe lendlu kaNkulunkulu eJerusalema. Inkosi mayithume kithi inhloso yayo ngalokho.
UEzra 6 verse 1.
Khona uDariyu wakhipha isimemezelo kwacingwa endlini yezincwadi lapho ingcebo yayibekelelwa khona eBhabheli. Verse 2. Kwafunyana e-Akimetha endlini yamakhosi esezweni laseMediya umqulo kwakulotshe kuwo isikhumbuzo sokuthi. Verse 3. Ngonyaka wokuqala kaKoresi inkosi, uKoresi inkosi wakhipha isimemezelo sokuthi ngendlu kaNkulunkulu eseJerusalema indlu mayakhiwe endaweni lapho benikelela khona ngemhlatshelo zibekwe izisekelo zayo ziqine ukuphakama kwayo kube izingalo engamashumi ayisithupha. Ububanzi bayo kube izingalo engamashumi ayisithupha. Verse 4. Ayibe nezinhla ezintathu zamatshe amakhulu nohla lwemithi emisha izindleko zikhishwe endlini yenkosi. Verse 5. Futhi izitsha zegolide nezesiliva zendlu kaNkulunkulu uNebukadinezari azikhipha ethempelini eseJerusalema wazisa eBhabheli mazibuyiswe ziyiswe ethempelini eseJerusalema kube yileso naleso endaweni yaso zibekwe endlini kaNkulunkulu. Verse 6. Ngalokho Thathenayi mbusi phesha komfula nawe Shethari Bozenayi nabangane benu ama-Afarisaki abangaphesha komfula manibe kude nalapho. Verse 7. Uyekeni umsebenzi waleyo ndlu kaNkulunkulu umbusi wabaJuda namalunga abaJuda mabakhe lendlu kaNkuluNkulu endaweni yayo. Verse 8. Futhi ngikhipha isimemezelo ngeniya kukwenza kulawo malunga abaJuda ukuba kwakhiwe leyo ndlu kaNkuluNkulu, labo bantu mabanikwe kakhulu izindleko empahleni yenkosi ntela yaphesheya komfula ukuba bangathiywa. Verse 9. Abakudingayo amaduna nezinqama namawundlu okuya kuba iminikelo yokushiswa uNkulunkulu wezulu kanye nokolweni nosawoti newayini namafutha njengezi abapristi abaseJerusalema mabanikwe khona imihla ngemihla kungaphuthi. Verse 10. Ukuba banikele ngemhlatshelo yephunga limnandi uNkulunkulu wezulu bakhulekele ukuphila kwenkosi namadodana ayo. Verse 11. Futhi ngikhiphe isimemezelo sokuthi yilona lowo oguqula lelizwi makukhishwe umuthi endlini yakhe aphakanyise abethele kuwo indlu yakhe yenziwe ibe yiqhuba ngenxa yalokho. Verse 12. UNkulunkulu ohlalisa khona igama lakhe awuyise phansi wonke amakhosi nabantu abayokwelula izandla zabo ukuba baguqule lokho bachithe lendlu kaNkuluNkulu eseJerusalema. Mina Dariyu ngikhiphe isimemezelo masenziwe ngaso sonke isineke. Verse 13. Khona uthathe naye umbusi waphesha komfula noShethari Bozenayi nabangane babo benza kanjalo ngesineke sonke ngokuba uDariyu inkosi wayethumele. Verse 14.
Amalunga abaJuda ayesakha abanempumelelo ngokuprofetha kukaHagayi umprofeti loZakhariya indodana ka-Ido, akha aqeda njengokwesiyalezo zikaNkulunkulu ka-Israyeli nanjengokwesiyalezo sikaKoresi noDariyo no-Aritahishashita inkosi yasePheresiya.
Verse 15. Yaqedwa leyo ndlu ngosuku lwesithathu lwenyanga ka-Adari ngonyaka wesithupha wokubusa kukaDariyu inkosi. Verse 16. Abantwana baka-Israyeli abapristi namaLevi nabanye abathunjwa bagcina ukuhlanjululwa kwaleyo ndlu kaNkuluNkulu ngokuthokoza. Verse 17. Banikele ekuhlanjululweni kwaleyo ndlu kaNkuluNkulu ngezinkunzi eziyikhulu nangezinqama ezingamakhulu amabili nangamawundlu angamakhulu amane kanye nezimpongo eziyishumi nambili zibe ngumnikelo wokona ngu-Israyeli wonke njengokomumo wezizwe zakwa-Israyeli. Verse 18. Bamisa abapristi ngamaqembu abo namaLevi ngezigaba zawo ukuba baphathe inkonzo kaNkulunkulu eseJerusalema njengokulotshiweyo encwadini kaMose. Verse 19. Abathunjwa bagcina iPhasika ngolweshumi nane lwenyanga yokuqala. Verse 20.
Ngoba abapristi namaLevi babezihlambululile kanye kanye bonke babehlambulukile bahlabela bonke abathunjwa ePhasika nabafowabo abapristi bazihlabela nabo uqobo lwabo.
Verse 21. Abantwana bakaIsrayeli ababebuyile ekuthunjweni nabo bonke ababezahlukanisele kubo nokungcola kwabezizwe balelozi ukuba bafune uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli badla. Verse 22. Bagubha umkhosi wesinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa ngokuthokoza ngokuba uJehova wayebathokozisile waguqulela inhliziyo yenkosi yase-Asiriya kubo ukuba kuqiniswe izandla zabo emsebenzini wendlu kaNkulunkulu uNkulunkulu ka-Israyeli. U-Ezra 7 verse 1. Emva kwalokho esabusa Aritahishati inkosi yasePheresiya u-Ezra kaSeraya ka-Azariya kaHilikiya. Verse 2. KaShalumi kaSadoki kaHahithubi. Verse 3. KaAmariya ka-Azariya kaMerayoti. Verse 4. KaZeraya kaUzi kaBuki. Verse 5. KaAbishua kaFineyasi kaEliyazare ka-Aroni umpristi omkhulu. Verse 6. U-Ezra lo wakhuphuka eBhabheli wayengumbhali echwebeshile emthethweni kaMose awunikiweyo nguJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Inkosi yami ninga konke akucelayo ngokwesandla sikaJehova uNkulunkulu wakhe esasiphezulu kwakhe. Verse 7. Kwakhuphuka nabanye abantwana bakaIsrayeli nabapriest namaLevi nabahlabeleli nabalindisango namanethina baya eJerusalema ngonyaka wesikhombisa kaAritahishashita inkosi. Verse 8. Wafika eJerusalema ngenyanga esihlanu ngonyaka wesikhombisa wenkosi. Verse 9.
Ngokuba ngolokuqala lwenyanga yokuqala waqala ukukhuphuka eBhabhele, ngolokuqala lwenyanga esihlanu wafika eJerusalema ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu wakhe esasiphezu kwakhe.
Verse 10. Ngokuba u-Ezra wayebhekise inhliziyo yakhe kufuna umthetho kaJehova nokwenza nokufundisa izimiso nezahlulelo kwa-Israyeli. Verse 11. Lokhu kuyimpinda yencwadi inkosi u-Aritahishashita eyamnika yona u-Ezra, umpriest nombhali, umbhali wamazwi emiyalo kaJehova nawezimiso zakhe ku-Israyeli yokuthi. Verse 12. U-Aritahishashati inkosi yamakhosi ku-Ezra, umpriest nombhali nomthetho kaNkulunkulu wezulu, ukuthula nokuthi nokuthi. Verse 13.
Ngikhipha isimemezelo sokuthi bonke abantu ba-Israyeli nabapristi babo namaLevi embusweni wami abafuna ukuya eJerusalema bangahamba nawe.
Verse 14. Njengokuba uthunyiwe inkosi nabeluleki bayo abayisikhombisa ukubuza ngela kwaJuda neJerusalema njengokomthetho kaNkulunkulu wakho osesandleni sakho. Verse 15. Nokuyisa isiliva negolide inkosi nabeluleki bayo abanikele ngesihle kuNkulunkulu kaIsrayeli ondli yakhe iseJerusalema. Verse 16.
Kanye nalo lonke isiliva negolide oya kukufumana ezweni lonke laseBhabheli nemnikelo yesihle yabantu neyabapristi benikelela ngesihle indlu kaNkulunkulu wabo eseJerusalema.
Verse 17. Ngalokho uyakuthenga ngesineke sonke ngale mali izinkunzi nezinqama namawundlu kanye nemnikelo yakho yempuphu nemnikelo yakho yokuphuzwa unikele ngakho e-altar lendlu kaNkulunkulu wenu eseJerusalema. Verse 18. Okuhle kuwena kubafowenu ukuba nikwenze ngesiliva negolide eliseleyo, kwenzeni ngokwentando kaNkulunkulu wenu. Verse 19. Izitsha onikwe zona ukuba zibe ngezenkonzo yendlu kaNkulunkulu wakho zibuyisele phambi kukaNkulunkulu waseJerusalema. Verse 20. Okunye okudingakayo endlini kaNkulunkulu wakho ofanele kukunika kukhiphe endlini yengcebo yenkosi. Verse 21.
Kimina, yebo mina, Aritahishashita inkosi, kukhishwa isimemezelo kubo bonke abaphathizikhwama abangaphesheya komfula ukuthi konke u-Ezra umpristi nombhali womthetho kaNkulunkulu wezulu ayakukubiza kini makwenziwe ngesineke sonke.
Verse 22. Kuze kube ngamathalente ayikhulu esiliva namakhola ayikhulu kakolweni namabhanti ayikhulu ewayini namabhanti ayikhulu amafutha nosawoti ongabhaliwe. Verse 23. Konke kusesimemezelweni sikaNkulunkulu wezulu makwenzelwe ngesineke indlu kaNkulunkulu wezulu ngokuba kungase kube khona intukuthelo phezu kombuso wenkosi namadodana ayo na. Verse 24. Futhi siyanazisa ukuthi akakho negunya lokuthelisa abapriesti namalevi nabahlabeleli nabalindisango namanethina nezinceku zalendlu kaNkulunkulu intela nenkokhiso nemali yendlela. Verse 25. Wena-ke Ezra, ngokuhlakanipha kaNkulunkulu wakho okusesandleni sakho, misa abahluleli nabaholi abaya kwahlulela bonke abantu abangaphesheya komfula, bonke abazi imithetho kaNkulunkulu wakho nongayaziyo nimfundise. Verse 26.
Bonke abangayukwenza umthetho kaNkulunkulu wakho nomthetho wenkosi mabahlulelwe ngaso sonke isineke, noma kube ngokokufa noma ngokugxoshwa, noma impahla yabo ibe yisizi noma kube ngokuboshwa. Verse 27. Makabongwe uJehova uNkulunkulu wawo baba obeke enhliziyweni yenkosi ukuhlobisa indlu kaJehova eseJerusalema. Verse 28. Wehlisela phezu kwami umusa phambi kwenkosi nabeluleki bayo naphambi kwezikhulu zonke zenkosi ezingamaqhawe. Mina ngaqiniswa ngokwesandla senkosi uNkulunkulu wami esasiphezu kwami ngabutha ku-Israyeli abayizinhloko ukuba bakhuphuke nami.
U-Ezra 8 verse 1.
Nazi izinhloko zawoyise, nazi izizukulwane zabakhuphuka nami eBhabheli ekubuseni kuka-Aritahishashita inkosi. Verse 2. Kumadoda kaFinehasi, kuGereshomu. Kumadodana ka-Itamari, kuDaniel. Kumadodana kaDavide, kuHathushi. Verse 3. Kumadodana kaShekaniya, kumadodana kaParoshi, kuZakariya, kanye naye kwabhalwa ngezizukulwane besilisa abayikhulu namashumi ayisihlanu. Verse 4. Kumadodana kaPhahathi Muwabi, kuEliyohenayi, indodana kaZerayi, kanye naye ngabesilisa abangamakhulu amabili. Verse 5. Kumadodana kaShekaniya, indodana kaJahaziyeli, kanye nayo ngabesilisa abangamakhulu amathathu. Verse 6. Kumadodana kaAdini, kuEbedi, indodana kaJonathani, kanye naye ngabesilisa abangamashumi ayisihlanu. Verse 7. Kumadodana kaElamu nguJeshaya, indodana kaAthaliya, kanye naye ngabesilisa abangamashumi ayisikhombisa. Verse 8. Kumadodana kaShefathiya nguZebadiya, indodana kaMikhayeli, kanye naye ngabesilisa abangamashumi ayisishiyagalombili. Verse 9. Kumadodana kaJowabe nguObhadiya, indodana kaJehiyeli, kanye naye ngabe silisa abangamakhulu amabili neshumi neshagalombili. Verse 10. Kumadodana kaShelemiti, indodana kaJosifiya, kanye nayo ngabe silisa abayikhulu namashumi ayisithupha. Verse 11. Kumadodana kaBebayi, nguZakariya, indodana kaBebayi, kanye naye ngabe silisa abangamashumi amabili neshagalombili. Verse 12. Kumadodana ka-Azigadi, nguJohanani, indodana kaHakathani, kanye naye ngabe silisa abayikhulu neshumi. Verse 13. Kumadodana ka-Odinikamu awokugcina, nanka amagama awo, ngo-Elifeleti, noJehiyeli, noShemaya, nabe silisa abangamashumi ayisithupha kanye nabo. Verse 14. Kumadodana kaBigivayi, ngo-Uthayi noZabuti, kanye nabo ngabe silisa abangamashumi ayisikhombisa. Verse 15. Ngababutha emfuleni oya e-Ahava, sami sakhona izinsuku ezintathu, ngabheka abantu nabaphristi, angifumananga khona noyedwa wamadodana kaLevi. Verse 16. Ngase ngithuma ngibiza u-Eliyazare, no-Ariyeli, noShemaya, no-Elimathani, noJaribi, no-Elinathani, noNathani, noZakariya, noMeshulamu, abayizinhloko, kanye noJoyarimi, no-Elinathani, abafundisayo. Verse 17. Ngabathuma ku-Ido, inhloko yasendaweni yaseKhasifiya, ngabeka emlonyeni wabo amazwi abayekuwakhuluma ku-Ido nakubafowabo amaNethina endaweni yaseKhasifiya ukuba basilethele izinceku zendlu kaNkulunkulu wethu. Verse 18. Ngesandla esihle sikaNkulunkulu wethu esasiphezu kwethu, basilethela umuntu onengqondo wamadodana kaMaheli, indodana kaLevi ka-Israyeli, kanye noSherebiya namadodana akhe nabafowabo beyishumi neshagalombili. Verse 19. NoHashabiya enoJeshaya wamadodana kaMerari, nabafowabo namadodana abo bengamashumi amabili. Verse 20. Nakuwa amaNethina, uDavide nezikhulu ababewanikele enkonzweni yamaLevi, amaNethina angamakhulu amabili namashumi amabili abizwa onke ngamagama. Verse 21. Ngase ngimemezela khona ukuzila ukudla ngasemfuleni iAhava ukuba sizithobe phambi kukaNkulunkulu sizifunele kuye indlela emhlophe thina nabantwana bethu nemfuyo yethu yonke. Verse 22. Ngokuba nganginamahloni ukucela enkosini impi nabamahashi ukuba basize ezitheni zasendleleni ngokuba sasikhulumile enkosini sathi isandla sikaNkulunkulu wethu siphezu kwabo bonke abamfunayo ukuba kube kuhle, kepha amandla akhe nentukuthelo yakhe kuphezu kwabo bonke abamshiyayo. Verse 23. Sase sizilake sancusa uNkulunkulu wethu ngalokho wasizwa. Verse 24. Ngase ngahlukanisa ezikhulwini zabaphristi abayishumi nambili, oSherebhiya noHashabhiya nabafowabo abayishumi kanye nabo. Verse 25. Ngabalinganisela isiliva negolide ngezitsha umnikelo wendlu kaNkulunkulu wethu okwakunikelwe ngawo yinkosi nabeluleki bayo nezikhulu zayo nawonke u-Israyeli owayelapho. Verse 26. Ngalinganisela ezandleni zabo amatalenta angamakhulu ayisithupha namashumi ayisihlanu esiliva, namathalenta ayikhulu ayizitsha zesiliva, namathalenta ayikhulu egolide. Verse 27. Nezindebe ezingamashumi amabili zegolide ezingamadarike ayinkulungwane, nezitsha ezimbili zethusi elikhazimulayo nelihle eliyigugu njengegolide. Verse 28. Ngathi kubo, ningcwele kuJehova, nezitsha zingcwele, isiliva negolide ngumnikelo wesihle kuJehova uNkulunkulu wawo yihlo. Verse 29. Lindani nikugcine nize nikulinganisele ngaphambi kwezikhulu zabapriesti nezamalevi nezikhulu zawoyise bakwa-Israyeli eJerusalema emakamelweni endlu kaJehova. Verse 30. Base bemukela abapriesti namalevi okulinganisiweyo isiliva negolide nezitsha ukuba bakuyise eJerusalema endlini kaNkulunkulu wethu. Verse 31.
Sasisuka emfuleni Ahava ngolweshumi nambili lwenyanga yokuqala ukuba siye eJerusalema, isandla sikaNkulunkulu wethu sasiphezu kwethu, wasophula esandleni sesitha nakumqamekeli endleleni. Verse 32. Safika eJerusalema sahlala khona izinsuku ezintathu. Verse 33. Ngosuku lwesine kwalinganiswa isiliva negolide nezitsha endlini kaNkulunkulu wethu, kwanikezwa esandleni sikaMeremoti indodana kaUriya umpristi, u-Eliyazare indodana kaFinehase wayenaye, uJozabati indodana kaJeshua noNuhadiya indodana kaBinuwi amaLevi babe nabo.
Verse 34. Konke ke kwenziwa ngomumo nangesisindo, sonke isisindo salotshwa ngaleso sikhathi. Verse 35. Abathunjwa abaphuma ekuthunjweni banikela ngeminikelo yokushiswa uNkulunkulu ka-Israyeli eyizinkunzi eziyishumi nambili ngaye wonke u-Israyeli nezinqama engamashumi ayisishiyagalolunye nesithupha namawundla angamashumi ayisikhombisa nesikhombisa nezimpongo eziyishumi nambili zibe ngumnikelo wokona, konke kwakungumnikelo wokushiswa kuJehova. Verse 36. Banika imithetho enkosi kothulasizwe benkosi nakubabusi bephesheya komfula, basekela abantu nendlu kaNkulunkulu.
U-Ezra 9:1.
Kwathi sekuphelile lokho, izikhulu zasondela kimi zathi, abantu bakwa-Israyeli nabaphristi namalevi abazahlwanisanga nabantu bezizwe nezinengiso zabo, ezamaKhanani, namaHeti, namaPherisi, namaJebusi, nama-Amoni, nabakaMowabi, nabaseGibhithe, nama-Amori. Verse 2. Ngoba bazithathela amadodakazi abo, bona madodana abo kuze kuthi inzalo engcwele isixube nabantu bezizwe. Izandla zezikhulu nababusi yizona ebeziphambili kuleso siphambeko. Verse 3. Lapho ngizwa leyo ndaba, ngaklebhula ingubo yami nejazi lami, ngahluthula izinwele zekhanda lami nesilevu sami, ngahlala phansi ngimangele. Verse 4.
Kwase kubuthana kimi bonke abathuthumela ngamazwi kaNkulunkulu ka-Israyeli ngenxa yesiphambeko sabathunjwa, ngahlala ngimangele kwaze kwaba sesikhathini somnikelo wakusihlwa.
Verse 5. Ngesikhathi somnikelo wakusihlwa, ngavuka ekuzuleni kwami, ingubo nejazi lami kuklebhukile, ngaguqa ngamadolo ngelulela izandla zami kuJehova uNkulunkulu wami. Verse 6. Ngathi, Nkulunkulu wami, nginamahloni, ngiyakhophoza ukuba ngiphakamisele ubuso bami kuwe uNkulunkulu wami, ngokuba izono zethu zandile ngaphezu kwamakhanda ethu, namacala ethu akhulile kuze kube sezulwini. Verse 7. Kusukela ezinsukwini zabobaba kuze kube namuhla sinecala elikhulu. Ngenxa yezono zethu sanikelwa thina namakhosi ethu nabaphristi bethu ezandleni zamakhosi abezizwe enkembeni. Nasekuthunjweni, nasekuphangweni, nasemahlonini obuso njenganamuhla. Verse 8. Kepha manje, senzelwe isikhashana omusa ovela kuJehova uNkulunkulu wethu ukusishiyela insali yabasindileyo nokusinika isikhonkwane endaweni yakhe engcwele ukuba uNkulunkulu wethu akhanyise amehlo ethu asinike ikhefu elincane ebugqileni bethu. Verse 9.
Ngokuba sizigqila nokho uNkulunkulu wethu akashiyanga ebugqileni bethu, kepha usenzele isiyawo emehlweni amakhosi asePheresiya ukuba asinike ikhefu, simise indlu kaNkulunkulu wethu, sivuse incithakalo yayo asinike ugange kwaJuda naseJerusalema.
Verse 10. Manje, siyakuthini uNkulunkulu wethu emva kwalokhu na, ngokuba sishiyile imiyalo yakho? Verse 11. Oyale ngalo ngezandla zezinceku zakhe abaprofethi ngokuthi, izwe niya kulo kulidla, liyizwe elingcolileyo, ngenxa yokungcola kwabantu bezizwe ngezinengiso zabo ezigcwalisile ngokonakaliswa kwabo kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. Verse 12. Ngalokho, ninganike amadodana abo amadodakazi enu, futhi ningathathela amadodana enu amadodakazi abo. Ningafuni ukuthula kwabo nenhlalakahle yabo kuze kube phakade ukuze nibe namandla, nidle okuhle kwezwe, nilishiye libe yifa labantwana benu kuze kube phakade. Verse 13. Ngasemva kwakho konke okufike phezu kwethu ngenxa zenzo zethu ezimbi, nangecala lethu elikhulu, nangokuba wena Nkulunkulu wethu awusijezisanga ngokufanele izono zethu, wasinika isigaba sabasindileyo njengalesi. Verse 14. Singabuye saphule yini imiyalo yakho, sendiselane nalabo bantu abazenza lezinengiso na? Nga ungasithukutheleli uze usiqede kuze ungabikho nsali nosindayo na? Verse 15. Jehova Nkulunkulu kaIsrayeli olungile, ngokuba sishiyile siyinsali njenganamuhla, bheka siphambi kwakho necala lethu, nokho akakho ngemaphambi kwakho ngenxa yalokho. U-Ezra 10, verse 1. U-Ezra sakhuleka evuma izono ngokukhala, eziwise phansi phambi kwendlu kaNkulunkulu, kwabuthana kuye kuvela ku-Israyeli ibandla elikhulu kakhulu labesilisa besifazane nabantwana, ngokuba abantu bakhala ngokukhala okukhulu. Verse 2. UShekaniya indodana kaJehiyeli, enye amadodana ka-Elamu, wathatha wathi ku-Ezra, siphambukile kuNkulunkulu wethu, sithathe abesifazane babezizwe kubantu bezwe, nokho lisekhona ithemba ku-Israyeli ngalento. Verse 3. Ngalokho masenze isivumelwano uNkulunkulu wethu ukuba silahle bonke abesifazane nabazele yibo ngesiluleko senkosi nesabathuthumela ngomyalo kaNkulunkulu wethu akwenziwe ngomthetho. Verse 4. Vuka, ngokuba iphezu kwakho le ndaba, thina sinawe, yiba nesibindi ukwenze. Verse 5. Wayesevuka u-Ezra, wafungisa izikhulu zabaphristi namalevi, na wonke u-Israyeli ukuba benze ngokwalelizwi, bafungake. Verse 6.
Wayesevuka u-Ezra phambi kwendlu kaNkulunkulu, wangena ekamelweni likaJohanani indodana ka-Eliyashibi, kepha esefike khona akadlanga sinkwa, kaphuzanga manzi ngokuba walila ngenxa yesiphambeko sabathunjwa.
Verse 7. Bathumela izwi kwaJuda naseJerusalema kubo bonke abathunjwa ukuba babuthane eJerusalema. Verse 8. ngoba bonke abangafiki ngezinsuku ezintathu ngokwesiluleko sezikhulu namalunga kuyakudliwa yonke impahla yabo bona bahlukaniswe nebandla labathunjwa. Verse 9. Bonke abantu bakaJuda nabakaBenjamini babuthana eJerusalema ngezinsuku ezintathu kwakuyinyanga eshagalolunye ngolwamashumi amabili wenyanga. Bonke abantu bahlala esigcawini ngaphambi kwendlu kaNkulunkulu bethuthumela ngale ndaba nangemvula enkulu. Verse 10. U-Ezra, umpristi, wasuma wathi kubo, niphambukile, nithathe abesifazane babezizwe ukwandisa icala lakwa-Israyeli. Verse 11.
Ngalokho vumani izono kuJehova uNkulunkulu wawoyihlo, nenze intando yakhe, nizahlukanise nabantu bezwe nabesifazane babezizwe.
Verse 12. Lase liphendwa lonke ibandla lathi ngezwi elikhulu, njengokusho kwakho kithina, ngasikwenza. Verse 13.
Kepha abantu baningi futhi kuyisikhathi semvula enkulu, asinakuma phandle futhi lo msebenzi awusiwe walusuku lunye nowezimbili ngokuba siphambukile kakhulu ngale ndaba.
Verse 14.
Izinduna zethu mazime phambi kwebandla lonke. Bonke abasemizini yethu abathatha besifazane babezizwe mabeze ngesikhathi esinqunyiweyo benamalunga emizi ngemizi nabahluleli bayo. Ize ibuye kithi intukuthelo evuthayo kaNkulunkulu wethu kule ndaba.
Verse 15. UJonathani indodana ka-Asaheli noJahazeya indodana kaThikiva kuphela bamelana nalokho. OMeshulamu noShebathayi umlevi babasiza. Verse 16. Kepha abathunjwa benze njalo kwakhethwa u-Ezra umpriesti namadoda ayizinhloko zawoyise njengezindlu zawoyise bonke ngamagama bahlala ngosuku lokuqala wenyanga neshumi ukuyiphenya le ndaba. Verse 17. Baqeda namadoda ayethathe abesifazane babezizwe ngosuku lokuqala lwenyanga yokuqala. Verse 18. Abafunyaniswa phakathi kwamadodana abapriest ukuthi bathatha abesifazane babezizwe nampa. Kumadodana kaJeshua indodana kaJosadaki nakubafowabo, ngoMahaseya, noEliezeli, noJaribi, noGedaliya. Verse 19. Banika izandla zabo zokuthi bayakulahla abafazi babo, lokhu benacala banikela ngenqama yomhlambi ngecala labo. Verse 20. Kumadodana ka-Imeri, ngoHanan, noZebadiya. Verse 21. Kumadodana kaHarimi, ngoMahaseya, noEliya, noShemaya, noJehiyeli, noUziya. Verse 22. Kumadodana kaPhashuri, ngoEliyohenayi, noMahaseya, noIshmayeli, noNethaneli, noJozabati, noEleyasa. Verse 23.
KumaLevi, ngoJozabati, noShimeyi, noKelaya onguKelitha, noPethahiya, noJuda, noEliezeri.
Verse 24. Kubahlabeleli, ngu-Eliyashibe, kubalingisango, ngoShalumi, noTeleme, noUri. Verse 25. KuIsrayeli, kumadodana kaParoshi, ngoRamiya, noIziya, noMalikiya, noMijamini, noEliyazare, noMalikiya, noBenaya. Verse 26. Kumadodana kaElamu, ngoMathaniya, noZakariya, noJehiyeli, noAbidi, noJeremoti, noEliya. Verse 27. Kumadodana kaZathu, ngoEliyohenayi, noEliyashibi, noMathaniya, noJeremoti, noZabadi, noAziza. Verse 28. Kumadodana kaBebayi, ngoJehohanani, noHananiya, noZabayi, noAtilayi. Verse 29. Kumadodana kaBani, ngoMeshulamu, noMaluki, noAdaya, noJashubi, noSheyali, noJeremoti. Verse 30. kumadodana kaPhahathi Mowabi ngo-Adina noKhelali noBenayi noMahaseya noMathaniya noBesaleli noBinuwa noManase. Verse 31. Amadodana kaHarimi o-Eliyezeri noJishiya noMalikiya noShemaya noShimiyoni.
Verse 32.
NoBenjamini noMaluki noShemariya.
Verse 33. Kumadodana kaHashumi kuMathenaye noMathatha noZobada noElifeleti noJeremayi noManase noShimeyi. Verse 34. Kumadodana kaBani koMahadayi noAmramu noUweli. Verse 35. NoBenaya noBedeya noKeluhi. Verse 36. NoVaniya noMeremoti noEliyashibi. Verse 37. NoMathaniya noMathenayi noTahasu. Verse 38. NoBani noBinuwi noShimeyi. Verse 39. NoSheremiya noNathani noAdayi. Verse 40. NoMakenadebayi noShashayi noSharayi. Verse 41. NoAzareli noSheremiya noShemariya. Verse 42. NoShalumi noAmariya noJosefa. Verse 43. Kumadodana kaNebo woJehiyeli noMatithiya noZabadi noZebina noIto noJoweli noBenayi. Verse 44. Bonke labo babethathe abesifazane babezizwe, kwakukhona phakathi kwabesifazane ababezele abantwana.